Greetings, massive. This is yours, Freddie McGregor, the real big ship captain. And we say, DJ X-Matic, Freddie McGregor, say, large up yourself. See? You don't know how to do them. Drop the big tune on them. Big sound. Bless up.
Yes, and same one as it drop. And Daniel Shokubwa, Jam Rock Doba. In the meantime, enter the big ship man, Freddie McGregor. A big tune this one. Playing right here on Jam Rock Doba. Shade featuring X-Matic. When they sasa. I'm saying.
Time. We don't have no nice time. Do you, yeah. Think about that. Long time. We don't have no nice time. Do you, yeah. Think about that. This is my heart to rock it steady. I give you love anytime you're ready. This little heart in me just won't let me be. I'm gonna rock you now. Won't you rock with me? A long, a long, a long, a long time. We know.
Them reach out, I saw them reach out. I rather people right off, then Jaja fight me off. Our people fight me off, then Jaja ride me off. Our other people ride me off, then Jaja fight me off. So go and fight me,
don't you try.
Say I'm doing right, you're by my side. But when you feel I'm doing wrong, you run to hide. In the presence of the Almighty, I will abide. Cause if you try to live with people, you slip and slide. I'd rather people write me off than Jaja fight me off. Our people fight me off than Jaja write me off. I'd rather the people them write me off than Jaja fight me off. So come on, fight.
See why me people are dead from white squall. No tell me about no tennis and no rugby. Me no want hear about no baseball. Since one hiding brush against me country, people can't even make phone calls. Me son Benji bust me this morning from over the neighboring mall. There was so much commotion around him, I could hear the wind and rainfall. Then me hear a small voice in the background. No, me daughter took see a bar. Send down the money, daddy. Send down the money. Hurricane Dean just hit. Send down the money, daddy. Send down the money. Send it come, even if a little bit. Send down the money, daddy. Send down the money. Hurricane Dean just hit. The house that blow up, electric cut off, send it down before the white
man.
The news them attack out Kingston. Some tourists only know about Mobay. Take a tour down at Hayes Clarendon, St. Catherine, whole of a bay. Rocky Pint is a little fishing village. Rainfall and we're drowning at the sea.
Don't keep fire.
Don't forget about Manchester, St. Elizabeth, Westmoreland, Hartilani.
Send down the money, daddy, send down the money. Hurricane Dean just hit. Send down the money, daddy, send down the money.
Send it come, even if a little bit.
Send down the money, daddy, send down the money. Hurricane Dean just hit.
The house that blow off, electric cut off. Send it down before the boy.
All my girls, I'm a E-class girl. All my girls, I'm a number one.
Fire, 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 fire.
Now this is a version excursion. Come down with musical explosion.
In the meantime,
all my girls, I'm a E-class girl.
A big tune this
all
one.
All my girls, I'm a number one.
No masana.
Don't take care of them, man.
You hear that?
You hear that?
All my girls, I'm a E-class girl. All my girls, they're my number one. Them take care of them, man.
Don't give fire.
You know why no gummy baby girl. You know why no baga baga boo.
No baga boo. Oh, no.
You know why no kill this girl. They're my troublemaker. They're my homebreaker. They always mess up plan. Them even take away woman, man. All my girls, them a A-class girl. All my girls, them a number one. Them take care of them, man.
Did you hear that?
All my girls, them a A-class girl. All my girls, them a number one. Them take care of them, man.
DJ, wow. DJ, X Magic.
So hard, take care of the kids. Them cook and wash the clothes. They go shopping. Take care of the home. They have no time to run around.
Someone shy until I see your eyes. Still I had to try.
Fire, yeah. fire.
Yes. Let me get my words right and then approach you. When I treat you like a man is supposed to, you'll never have to cry. No, I know everyone can relate to when they find a special someone. And she's royal, yeah. So royal, and I want her in my life. I never know anyone so one of a kind. No, the way she moves to her own beat, she has the qualities of a queen. She's a queen. Ooh, ooh, what a natural beauty. No need no makeup to be a cutie. She's a queen. She's a queen. And when they ask what a good woman's made of, she's not afraid and ashamed of who she is.
She's royal. Yeah. So royal.
And I
need her in my life.
Yoni Etu, X-Matic, thank you so much. Man, we love it. 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 Na pamale au au my boy Charlie wenye. Wana jua ku treat their ladies. Eh? Dedicated to you too, same way. Man, dedicated to your queen, same way. Yes, sir. X-Matic tuko na hapa hivi ndani ya studio. Yendo na vuruga hapo hivyo kundi ones and twos. Na wakilisha to the fullest. Yeah, man, mnasikia hapo hivyo mziki mnene. Yani a big tune after big tunes. Hope ina wabamba pali popote penye mnatupata pata. Sasa mefika ita ya kuwataja. Sindio X-Matic? Yes, na wanasema awajashikanisha yo handle yako. Hata mimi mwenyewe nikasi kunimeshikanisha sasa. Ukirudia tena na tena sasa tushikiroje wa rasta watakaga. Wanashikanisha vitu pole pole, tunaelewa. Yes. So umetuambia handle yako wakiweza kukutaga sapo kwa kitaka kurequest, wanaweza kupata wapi?
Haya, tuanze na Facebook. Hiyo ndio ya majority.
Aha.
DJ D I J A Y.
Aha.
X-matic, X slash M A T I C.
Okay, sasa kuna space ama inashikanishwa zote?
Hapana, kuna space.
Okay, yes. So ni DJ alafu space alafu X-matic,
yes, alafu,
kwenye Facebook
alafu Africa mwisho yake.
Oh, alafu Africa mwisho yake.
Yes, Africa na K, not C.
Not C.
Yes.
Okay, hapo sawa. Hapo ni kwenye Facebook.
Kabisa.
DJ X-matic.
Yeah.
Kumbuka zote unaweka space ndio uweze kumpata pata. Anyway, tuwakema pivyo wawili watatu mi kwenye upande wangu na kema pivyo fei agaga gaga mwenyewe anadei anapenda playlist yako. Anadei already mood imeactivatiwa, tuna give thanks. Kinuthia, anadei ata kama chara yu kuambie X-matic anaweza sana memrepresent to the fullest. Mi na kema pivyo upande wangu na kema ijaluo ishmi anadei streaming online. Babu show babu kubwa inaweza mbaya sana, tunashukuru all the way from USA. Unumi mintenio hashtag Doctor of the Roots Empress, unadei Jamrock Doma Noma sana, tunashukuru. Alongside Caesar Italics, Nodai Jungle Doba, Iman, Miss, Chara DJ, but X-matic anamaliza kumaliza. Yeah, man, but Iman overstand. you understand what? You understand the vibes, okay? But they big up all when you walk on Dani. Yeah, man, kutika kwa sana, Brejin. Yes, positive vibration, positive vibes, same way. Enakema nani hape vi some pole mwenye na day playlist imekubali, tunashukuru kusikia hivyo, kubambe, same way, brother. Alongside Karewa Moha Desmond mwenye una day sweetie yo, Chakadema, featuring flyers, imekugusa ndipo, Loni Foundation Party, yani everything goes. Enakema hape vi, anwa Arnold Mwiruri mwenye unadai show moto kama pasi chara tu charazie. Sio chara leo. Ama playlist wanaona ni kama inakaribia na chara. Leo ni X-matic. X-matic mwenye na represent. For DJ chara. DJ chara toko na Monday leo alikuwa naenda kurepresent watu wa Tala Massive. Hizo maeria za Mtoki. Huko ni Tala Kangundo. Yema anajua inaweza mbaya sana kwenye Easter holidays. Bata. Hapa hivi ndani ya studio hata sisi tunawakilisha Videdly. Yes, I'm. X-matic acha wewe wakembe hapo.
Technology ya kill me hapa. Inaleta shida lakini kwa wale nakumbuka. Ruiru Massive.
Yes.
Dagoretti Massive pia wako ndani. Utawala Massive ameniambia nisisahau. Yes.
Wasisahaulike watu utawala.
Yes, yes.
Kabisa. Big up.
Rongai Massive same way. Dandora pia.
Big up.
Kuna mse anajita Sound.
Sound yeah, mwenyewe.
Sound. Sawa tu. Sound na kuona. Miriam. Yeah, yeah, I guess ndio hao.
Ni hao. Usijali, technology unajua yeah. Itakil kila mtu but we now worry same tunakopa nayo venye tu inakama.
Kabisa.
After all, sini life.
Use what you have.
Yes. So without wasting no time, tumeingia sasa kwenye last Iwan. Na last Iwan unajua nitakaga sasa hype. BPM nayo unaiongeza. So playlist yako leo umetuandalia nini?
Playlist yangu leo inasema ondoa meza. Kama kuna mtungi mbele yako ondoa.
Ondoa. Kama ni kiti ondoa.
Exactly.
Na kuna kushinda ukienda enda.
Ukiamua hata ni kape tunataka ondoa.
Ondoa.
Same way.
Haya basi nakubalika ni Friday. Kwani iko nini? Naambia best hapo hivyo pump it. Ni weekend ndio hiyo imejipa. Show ni Jam Rock Doba. Ukiona mimi Shide alongside X-matic. So my DJ.
She's not afraid and not shaking.
Twende sasu.
She's royal, yeah, so royal. And I want her in my life.
This one going out to all the royal queens out there.
So one of a kind.
Najua tuko wengi au sio.
The way she moves to our own beat. She has the quality. Just of a queen.
Rastafari is natural. He's mystic.
There's a natural mystic going to me. And if you listen carefully now, you will hear.
Fire, fire,
this
fire.
Could be the first trumpet. It might as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to pass. Don't ask me why. To go living through the past, I won't tell no lie. Hey, 'cause there's a natural mystic going to me. I won't let them down. Hey, and if you listen carefully, now you will hear. Hey, such a natural mystic going through the air. Such a natural mystic.
You treated me just like I'm the ground. You trampled me all over, but I'll get on my feet again. Right on my way, forget all the hurt and the pain. In times like these, when survival is the game, let's play on.
Person.
Fire,
I say
fire,
so you can do
fire.
What you wanna do. Run it. Wacha tukonde. Inakubalika. Why ikonene ne Friday. Twende sasa.
Treat me like I am a clown. You want to see me suffer.
Anaitwa Eric D.
You treated me just like I'm the ground. You trampled me all over.
times like these,
when survival is the game, let's play on.
Oh, 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 oh.
Fire, fire.
So you can do
fire.
What you want to do. I know I can stand the test. Weed and tears will have to grow. Survival is the game. Let's play on.
Come tomorrow. just time or turning, your cold world standing still. Your weight is resting on my feet. Though my stomach is burning, my little roof is gone. I'll keep my pride and face the heat. Come tomorrow, tomorrow, my life can never be the same.
DJ,
come
DJ,
tomorrow.
Turn yourself in a fool. But now I'm gonna
rock a... Gonky fire.
seen your little son.
Fire, fire, fire.
The first time the youth come on New York, them tell him youth, you mustn't skylock. Learn a trade or go to school, and don't you turn yourself in a fool. But now him gone a Rikers Island, him never want go a Rikers Island. Him used to walk and screw up in face, but now he's spending enough time upstate. They used to tell him understand, but now them find him with a M1. In a pocket, him have a million. So now him gone a Rikers Island, him never want go a Rikers Island. But now him gone a Rikers Island. Him used to chuck it from Brooklyn to Bronx, and a gun like a big top ranks. But now for him, government response. Cause him gone a Rikers Island, him never want go a Rikers Island. Now him gone a Rikers Island, him never want go a Rikers Island. No mama, I wish you were around to see you, you tow him going down. Him used to chuck it from town to town. Him used to shot people all around, uptown and downtown and all around. So now him gone a Rikers Island, him never want go a Rikers Island.
This is Maccabee for number one remix. Eric Alive.
Come again.
Come again. Yeah, style. Come again. Come again. Yeah, style. Come again. Come again. Yeah, style. Come again. Come again.
DJ,
come
DJ, come DJ. X-Magic.
Come again. Yeah, style. Come again. Come again. Yeah, style. Come again. Come again. Yeah, style. Come again. Come again. Come again. Come again. Come again. Come again. In the year 1988. Had them your rhythm, did a mash up the place. This a one of them dance are great. Steely and Cleavey are them originate. Admiral, Papa San, Farragon, Red Dragon, Shabba, Stitching, Nonsense, and Ninja Man, and Bad, 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 Bad Chaka. And then the kind of DJ I run the island. It name memories. That rhythm I bring back memories. Some good, some bad, but the memories. That rhythm I bring back memories. Yes, I, yes, I. On record, it's a tape on the deck. If I no deck, then a tape on cassette.
Magic.
In a 88 man Jamaica me go, who me go fi check that a black Scorpio. Me say Jack, me want do a tune pan the label. Jack say boy me no know, come back tomorrow, we have a stage show. Talk up on the microphone and see how we go. After me mash up the dance on a juice land, the next day me day in a studio.
Yaman, this is DJ X-Matic from Southern Sudan, Juba. Kaboom!
I just all love the world that he gave unto I and thy son. And whosoever believeth in him shall have everlasting life. And
fire! Fire!
Mighty.
am waiting for your love. Missing faces in my room.
Fire.
I am waiting for your love.
Don't keep fire.
Lying looking at the moon.
Magic.
Yo, this is DJ X Martin from Southern Sudan, Juba.
Kaboom. I am waiting for your love. Missing faces in my room. Waiting for your love, lying looking at the moon. I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Left me standing in the rain.
This is yours, Freddie McGregor, the real big ship captain. I'm going to say, DJ X-Matic, Freddie McGregor, say, large up yourself. See? You don't know how to do them. Drop the big tune on them. Big sound. Bless up.
DJ X-Matic.
Na-na-na-na, yeah. Oh, well. Take it easy. No need to worry. Just take your time. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring, no wall. We ride into town. And if you're far from the races, no disgrace. Just pick yourself from all the ground. So take it easy, no need to worry, no girl, take your time, no need to hurry, for the road is rough, and don't you ever get stuck, so take your time, no need to hurry on. Take it easy. No need to worry. Don't worry, girl. Whoa. Take your time.
I say take your time. No need to hurry.
Come on.
need, no need to worry, no need to rush it.
No need.
Eh, weekend ni mrefu au sio? Eh, wewe kwanza najua itakubamba yako yote. Na wewe holiday mono utweet.
Ni yangu imeanza tu.
Ushaanza already. Nova sana na najua kila mtu ishaanza. Eh, unajua hizo hiyo playlist, hiyo muziki, hizo muziki zao nasikia zikianguka hasa poa. Najua zinawaburudisha wherever you're getting us from. Eh, show ni Jam Rock Doba. Niko naye X Martin representing for DJ Chara. Yeah, man, a foundation party.
Respect Chara, respect Chara.
Yes, I continually always, always, always. Na kukuka ndani ya Jam Rock Doba always. Yeah, show babu kubwa, sukuwa, each and every Monday, Wednesday, Thursday and also Friday, siku kama ya leo, yani 4 days in a week. Kazi ni kuwa burudisha with some good reggae vibes. It's not about old tunes or new tunes. It's all about good vibes. And ndio maana tunaziangusha hapa hivi ndani ya show yenu kubwa. Yes, I tuko ndani ya show. Hey, kwenye last Iowa. Still a positive vibration. We just mashing it up. Nimefika sasa idha ya kunyanyua nango. Zimutuambi na wabambia wapi na nani. Represent mtaa area code. Hey, kwenye shoutout sasa po. Kwenye request. Maybe jako big and ready kukuchambulia. Ikubambe. So mara hiyo yu watatu zikuje. Sindio? Zikuje au sio? Wanada yoyote nyota itisho tawa.
Kushia.
Okay, mara hiyo yomesikia from my DJ here, go big and ready. Kutambulia hiyo request yako. So nitungie nango zuniawe na kubambia wapi. Friday yako inakupeleka aje. Ita inakubamba aje. Ukona form, tukwe form. Niku kwangu personal, ina form. Kwa form inanibambani aje. 0711-443-886. Hanyo geto radio. Mambo vepe, mambo vepe.
Ikisuna hawa fighter alpa ya nelevel to come out.
Watu wangong massive, mnasemaji.
Sorry, tonight, hapivo.
Inawabamba.
Yes, I.
Give thanks all the time. Karibu sana ndani ya show. Wakilisha basi watu wangong.
Wacha ni wakilisha hapu, sawe ya di teacher.
Yes.
Uwe ni watu male hapu.
Agoteke.
Uboni yen.
Big up.
Big Carlos.
Yes.
Hello.
Yeah, nakusikia brave.
Di Carlos abu.
Wagoteke pia huyo Di Carlos na kuru yake.
Long time charger ya chuma.
Hey, pia yeye, agoteke pia.
Hey, doa wakuhutu ndani.
Hey, unasikia playlist uko aje, X-Matic anakubamba ama.
Kupiu maya.
Hapo safi.
Haya, bado tunawategea wanileve shidi.
Lazima tutakuja huko very soon.
Aya,
Airi, Airi. Airi, Regina. E, watu wangong massive. Tuna give thanks kusikia mko tuned in. Na wewe Jay na kubambia wapi. Wakilisha mtaa 0711-443-886. Playlist X-Matic na kubamba mono onaje. Mara hiyo hiyo. Tupatia maoni yako. Sio.
Jaskia mtu kaa mesema iti.
Ati kuna complaints ama nini.
Bado sijaskia.
Ye mana. Mambo vepe. Fiti sana mambo vipi Kim the Captain.
Bila shaka unabonga na efani suko kino shide.
Yes.
Na hata mina semanga hata nituwa sa ile lizi nenyeo jambro kutoba ndo ile soa iteisi.
Inamalizaga sana. Leo kwanza nimekuona hapo hivyo kwenye video chatmentation. Naona vile imekurarukia. Hapo sana si tunakutambua ki wholesale. Wakilisha mtaa basi.
Kwanza ipuko nyo jamaa hapo DJ hapo viti.
Anaitwa X-Matic bonga na yeye.
Niaje. Yaje.
Yaje brother.
Poa sana.
Bila shaka unabonga na efani suku wa hii show. Na mindo unakuambia na wakilishanga inde mbanya. Simamanga katika Kibira. Tunajua Kibira ni chocolate city.
Kabisa.
Na mindo miu shikinja Kibira mkima hapa.
Hapo sawa bro.
Na kwanza nimekutambua na kusaluti ile mbaya.
Asanti.
Alafu shide.
Yes.
Na kwambia ni kabaridi base kumewaka moto. Na kwambia nga tina tazia kabaridi base. Saini kwa kabaridi base.
Base kubwa hiyo uta Kibira masi.
Na mzee mzita na kwambia hati uja mana kuangatu lopi hati.
Anaitua nani mtaje muakilishe.
Anaitua Odis aka Odile mwenyewe.
Odile aka Odis. Nyango.
Alafu ni kwa msani na kuangane kila mara.
Agoteke pia anaitua nani.
Anaitua Pankash msani mwenyewe.
Big up himself.
Uyo ni rapa lakini kikuja hii selection atakuanga hizi alafu niko na Saddam hapa.
Yes.
Alafu niko na chairman mwenyewe anaitwa Tomili.
Big up.
Alafu ile kuacha nijiachilie na wafanzi wenzangu wengi hapa nakwambia lakini siwezi na wengi.
Wakilisha.
Eh, kwanza nianze na Fire Mama Africa na ujio ule ana streaming live ide.
Yes.
Sahi mmemundia mitambo anatupata loud and clear alafu.
Yeah.
Wacha nigote na mapanzi hata kama wanitambua wangi mimi nawatambua.
Watu wanakutambua kabrado usiseme wakutambua. Wana kutambua. Sasa kaka hadi wakigotea wanasema hata kiwa gotewe.
Naona na hata nikijua kwa mtandao sahi hata na kunimamwa tu kwa silent listener lakini haiwezekani mimi ndo ule fan.
Bana we. Number 1.
Fire Mama Africa Bodeke.
Mhm.
Alafu niandeshe fumble humble. Alafu kuna mafanzo ya lianga nisipotee kwa show.
Naa.
Watu kama Rasmaba Bodeke, kijana wa moya Bodeke uyo. Okida silati ya Bodeke atuwa huko saizi za Westland huko wa Bodeke. Wote majama wote mina watambua.
Naa.
Alafu majama wote watambua hisho mina watambua. Nikikuja hapa kitu ya majama wote watutu wa Bodeke alafu.
Iste inakupeleka aje kwanza.
Ah, kide na kuambia kwenye kredo hapo. Wani wani kujia kide. Mina kutambua.
Sijaka hata sikaribia hata hiyo baton.
Na tunajua mina kutambua nga chala.
Idhani yako sijali. Jiwakilisha, wakilisha.
Kwanza na kuambia kwenye Insta hapa.
Aha.
Mina sema tu wenyewe Insta enyewe. Kama mchana minta enyewe. Mtu yote mwenyata kwa available.
Yes.
Mi hata nitampeleka tunda hivyo na kuambia hata naeza kuka hapo. Kesa tunaenda huko saiza 3D.
Hey.
Na kuambia kide naeza fika huko. Na niko napasi msaini na uzi tutafika. Na kuambia leo lazima tuonai na nini.
Hapo sawa. Tutawapata pata hizo mairi ya usio.
Tapia chara na kuambia tapata na huko. Huko live live huko.
Live and direct. Thank you so much Kim the Captain. Yes.
Kide.
Yeah.
Wacha ni request hapo ngoma na ikamba.
Xmatic ndio huyo anakusikiza. Request. Yes.
Mata.
Yes.
Mimi nataka tu tafadhali.
Eh.
Niangushie tu ngoma moja ya kokoti.
Yeah.
Niangushie tu in Babylon Kingdom ya Peter Toy.
Sawa.
In Babylon Kingdom. Hiyo hiyo ngoma kuna majamaa anaitegea hapa.
Eh.
Bila shaka mimi nawatambua. Alafu sida nikimalizia.
Yay.
Mimi nawatambua na mindo ule fani zuku bila shaka uni. Yemle captain the one and only fan sugo. Na kama kuna mwingine?
Hakuna mwingine.
Hakuna.
Hiyo itakuwa ni duplicate. Hata majamaa analia sema.
Straight. Hiyo itakuwa ni duplicate certain nini.
Huyo ni duplicate ya Yemle captain na hakuna na futa wahi patikana
sisi. Thank you so much Kim the captain. Yaani wewe ukidunga nango unaleta hiyo liveliness, yani energy nayo. Noma sana inaonekana wewe Issa holiday yako ishaanza kukubamba. Yo man ukiwakilisha watu wa Kibira Masi the Chocolate City. Yo man nambari 8 hapo hivyo ama nambari 7 namba 8 si ndio ni route 8. Namba 8. Yo man watu wa Kibira Masi thank you so much Kim the Captain akirepresent to the fullest. 2-3 kabla turudi back to music. Juno rap hivi idhaa iko na sisi. Na tunasemaga always the nearer the bone the sweeter the miss. Sasa idhaa ndio sasa show inaisha. Ndio playlist nayo inakuwa tamu zaidi. But don't worry yourself. It's all about a Easter special. Ndani ya show kubwa Jamrock Doba 0711443886 inakubambia wapi na nani? Hello Geto Radio.
Hello.
Mambo vipi?
Mambo poa.
Hujakosea hapa ni Geto Radio. Karibu sana ndani ya show tunawasiliana nani? Alalalala na vibes sana ilikuwa nataka sasa kutamba bana. But tunaweza dunga tena na tena 2-3 hapo hivyo mtuambie na wabambia wapi request ndio gani Xmatic kwa radio hapa vikukuchambulia. Hello Geto Radio.
Hello, unaongea na Ali.
Ali mwenyewe maeria code ndio gani unawakilisha wapi?
Niko hapo sikiliza kwamba hivi Xmatic leo ametumaliza leo.
Amerarua anda. Aluta continue.
Kabisa.
Salimia ni gote moja ama wili.
Safi sana inakubalika brother wa gote.
Na gote sasa kuna pona pongong.
Yes.
Na bichi yangu ndio mtu wa kupale pande zangara.
Na goteke pia.
Nataka kuzia ngoma ya nataka kuzia ngoma moja.
Gani hiyo Xmatic atakuchambulia?
Ya All of Me atakiwa.
All of Me inamwendea nani hiyo?
Inamwenda ile mabesti mafans wote wa Geto Radio.
Safi sana.
Na mabesti wangu wote.
Hapo sawa ushasema na tunashukuru sana ukiwakilisha watu wa Ngong Massive. Yo maana 0711443886 Foundation Party na kubambia wapi? Halo Geto Radio. Fiti sana, mambo vipi brother?
Kwa sana, niko Adhiriva.
Uko Adhiriva, tunawasiliana nani?
Steve-O
mwenyewe, karibu sana ndani ya show. Yes, I playlist unaisikia Jacob B inakurarukia. Holiday itakubambia wapi? Pango ndio gani? Uko Makejani, so weekend itakuwa tuki kubambia Kejani. Hauna form? Oh, inakubalika bado. Haya basi, tuambie tusikie. Gani hiyo?
Tafadhali, Willing Soul.
Aha.
Mas Charlie Ground. Mazewa inaniwa sana.
Inakumalizaga mbaya sana. Na mbona yu kumaliza? Yani, ni message.
Na kuna ile Pity the Poor.
Pity the Poor.
Uh-huh.
Bado same ya Willing Souls.
Alafu.
Aha.
Jika mkiandoka unaweza ate Maruti kandaa yaati zana.
Maruti, ha? Sawa, mbili tatu lazima zitanguka, usijali. Lakini leo ni foundation party. Lakini usijali, juu request mbili tatu najua hapo hivyo kwenye request najua atakuwekea hapo hivyo kwa playlist yake. Safi. Haya, tunashukuru sana pia wewe kudunga nango, umeconfirm uko locked mbaya sana ikubambe na crew yako na mtaa yako pia ukirepresent. Yemana Xmatic.
Yes.
Ma request umezisikia hapo na joto kukizivuruga kwenye playlist.
Lazima.
Na limebakia dakika kidogo hasa hapo kabla tu wind up. Na joto utako kisababisha hapo hivyo bila kubahatisha, au sio?
Hiyo hiyo.
So right about now.
Take your time. No need to hurry.
DJ Xmatic.
For the Lord is rough. And don't you ever get stuck. So take it easy, take it easy.
In the meantime, we're not worried, we're not rushing. Yes, Kandali Jamrock Doba. In the meantime, my DJ, let's hang in a kamayo.
I working for the British pound note, going from 8 till 5.
What's that?
Lord, I'm a pity the poor.
Fire.
Yo man, fire. Right about now, back from the top, a special request. Brother Ifubambe. In the meantime,
working for the British pound note, going from 8 till 5.
What's that?
Lord, I'm set to feed the poor. Hot dog, hot food, nana. Yes, I'm set to feed the poor. Whoa-hoo. Lord, I'm set to feed the poor. Come on. Yes, I'm set to feed the poor.
Get plenty, but still
umetisha doba. Hiyo hiyo sasa. Mimi na nilikuambia doba doba doba. Wacha katambe. Kama unaelewa tuimbe kama kwaya. Je na ku asei tena na kwa time. Chocho twende sasa. Iko shida. We want the subjects. Atenene.
We want the subject in school.
Fire.
Don't keep fire.
The subject in school. We want the subject in school. We want the subject. Malcolm X, Martin Luther King. Malcolm X, Martin Luther King. These three brethren was one brethren. Was one brethren before the system split them apart. Before the system split them apart. We want a subject in school of Marcos. We want a subject in school of Marcos. We want a subject in school of Marcos.
Draw the line where you belong.
You've been away too long. The ones you left behind asking about you. Been away too long. Ones you left behind wanting to see you. Put yourself together now. Get right back where you belong. Who I've lost, who I've left, who I've lost, who I've left.
Yeah, man, this is DJ X-Matic from Southern Sudan, Juba. Kaboom!
Mix me down till me touch the ground. Mix me down.